Yeah. What's up, shorty? Ni kama hewa na yivuta, marash dana chupa, mrembo livyo super, kwako nimeweka nukta. Hii safari mapenzi mefika mwisho, nikitazama nyuma naona yale mapito. Una kiburi, shori ni muungwana, hunipandishi sauti, hata tukilumbana unajishusha. Unaniambia tumlani shetani, taratibu unanishika begani. How would I be mad after that? Tunazama chumbani, then caressing your back. Taratibu nasinzia, nasinzia pia. Tukizinduka, tupo fresh, ewe malkia. You are my better half, you deserve what all I have. Zaidi ya urembo liyo nao, napendo na vyo behave. Nipigo kubwa kama nke kupoteza. You are my soul man, everyday na kubembeleza. Hala.
Sisikie, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako.
Na ni wewe nilikuota asubuhi kushtuka na cheki boxa. Damn,
shori mbaka ndotoni unakaba. Au siku jana nilala na jini maba. Anyway, it's a brand new day. Natumai huko lipo you were just okay. Kinda busy all these weekdays. Kama vipi tuonane weekend. Yeah, Friday to Sunday, tuvimbe tutambe. Bada ya haso nyingi tu refresh iwe shangwe. Kama vipi tusafiri, hali ya hewa tubadili. Beba vinguo flani vya kutoka, acha tu have fun vya kutosha. Love is a beautiful thing, don't get it twisted. Nilikutana naye kwenye mishe mishe.
Sisikie, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, data kwako we. Sisikie, wala misioni we. Kwa hilo penzi lako, mimi nime data kwako we. Sisikie, wala misioni. Wala misioni
Usinishauri utanichanganya.